Lesson 52, M1.
Ebasi Najira mubasi Emotoka Najira mumotoka Akagali Najira kukagali Enyonyi Najira munyonyi Omuka Najira mugali ya muka Emeri Sajira mumeri
M2
Otia Wajotia
Drill. Far past affirmative versus negative, other than first singular.
Mwali echencha kulwa sabiti. Tetwali achancha kulwa sabiti. Mwali wao kugolokoka kulwa sabiti. Tetwalwa okugolokoka ku lwa sabbiiti. Mwawandiika ebbaluwa ku lwa sabbiiti. Tetwawandiika bbaluwa ku lwa sabbiiti. Mwakyalira baganda bammwe ku lwa sabbiiti. Tetwakyalira baganda baffe ku lwa sabbiiti. Mwakyalira mikwano gyammwe ku lwa sabbiiti. Tetwakyalira mikwano gyaffe ku lwa sabbiiti. Mwalaba mikwano gyammwe ku lwa sabbiiti. Tetwalaba mikwano gyaffe ku lwa sabbiiti.
Drill far past with how.
Mwajja mutya. Twajira mu motoka. Gwe. Wajotia. Najira mu motoka. Ye. Yajatia. Yajira mu motoka. Bo. Bajja batya. Bajira mu motoka.
Drill. Far past negative versus affirmative.
Fe. Titwajira mu motoka. Twajira ku kagali. Nze. Sajira mu motoka. Najira ku kagali. Ye. Teyajira mu motoka. yajira ku kagali. Bo tebajira mu motoka, bajira ku kagali.
Drill, far past, negative versus affirmative, with various verbs.
Okujja. Tetwajira mu motoka. Twajira ku kagali. Okutuuka. Tetwatuukira mu motoka. Twatuukira ku kagali. Okugenda. Tetwagendera mu motoka. Twagendera ku kagali. Okuvuga. Tetwavuga motoka. Twavuga kagali. Okugula. Tetwagula motoka. Twagula kagali. Okwagala. Tetwayagala motoka. Twayagala kagali.
Drill, far past versus near past.
Fe jo twagendera mu basi. Leero twagendedde mu motoka. Nze jo nagendera mu basi. Leero nagendedde mu motoka. Abayizi jo bagendera mu basi. Abayizi leero bagendedde mu motoka. Omusomesa jo yagendera mu basi. Omusomesa leero yagendedde mu motoka. Gwe jo wagendera mu basi. Leero wagendedde mu motoka. Mwe jo mwagendera mu basi. Leero mwagendedde mu motoka.
Glossary.
Akagali. Emotoka. Enyonyi. Egali. Omukka. Emeri. Okuvuga.
End of lesson 52.